Ya miyuka vunanyizibwa ku nsonga z'ebyobola mweruka nango bihidaya avudo na agamba nti obuyonjo nsonga nkulu nnyo mulina kubeera bayonjo n'okubeera n'ebyo ebiziyiza obujama okubeera nga bujja gye muli agambye obudde buno enkuba egenda etonnya eno yandiviirako abantu bangi okwatibwa ebirwadde naye nga kiviira ku bugayaavu na bujama bannansi mwandibadde mwezze engulu
Weringe mwobone toilet iyo ifanane etya ekule mirembe bojijamu tulingira privacy osobola okweigala tu twalingira accessibility osobola okutambula obulungi wajijamu ngozira buzibona bona then 3 twalingira convenience nti bojikozesa obo oli mulema obo ozira kubulemu osobola ojikozesa fuile ngezira kiri kuteteganya kyona kyona
Nga sinzira onagamba nti kabuyonjo zigwanira ddala okubeera ennyonjo wabere amazzi ne sabuni anaaba mu ngalo ku muntu abeera ajeyambisizza ate zina okubeera nga zituukikako nga kebabeera abakosefu mwe bateeredde ebisobola okubanguya babeere nga beetawuluza bulungi
kubanga omulema etooyo ey'abalema erina okubaako endawulo ng'erina kuuka ebintu ebigema railroads kadibed office mu mateeka tukoba nti buli toilet eya public erina okubaako provision for people with disabilities nti bw'aba n'akagaali asobola okatuusa bulungi yakavuga yajeyatuuka yakola emikolo yafuluma